Sofia chimani mukubeyo joita panja wakusia usisi muhita mwana kwe nyamba Yeba gamba tobi ulina ulina vyange mazima koka genjogera Mwana kwe ndaira siri kugachika siri kuyaya siri kulumia yate Mwana alini mpisa mbagambe mama Mwana alini mpisa mbagambe checho Sofia omutima gwange kusuleyo Sofia obulamu gwange buleyo Sofia osanyo vele wange Sofia osanyo fume wange Sofia Rachin se tonya nukula, omutima gwange ne guba mugumu. Sofia Rachin se tonya nukula, omutima gwange ne guba mugumu. Sofia Rachin se tonya nukula, omutima gwange ne guba mugumu. Sirimu ya yenze, sirimu limba, sirimu fere, ngawe bakola balala. Siri kupoze sanze nekuleka o baby nekulumi omutima Nawe bakola balala Sofia kirizola bobula muwe buoma Sofia kirizola bizi benzi bezi vuma Sofia omutima gwange kusuleyo Sofia obulamu gwange buleyo Baby nyamba ziremu obulamu gwange butelele Sofia, Sofia, Sofia nyamba Sofia writing ze tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia kukiriza nze kambimbo muziki tusale Wechiruma yetu ke Sofia kwata kwa wanula benze wimbimba Sofia kwata kwa wanula benze wengoma Sofia kirira inze nyambuko muziki tusale Wechiruma yetu ke Chua wewa lingomeno tata mutute Timga chali mabaga, timga chali mabaga Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu Sofia Rachin se tonya nukula Omutima gwange ne guba mugumu